see how you waste so there's no falling down. Come on and I'm sifu day, yeah. Shana had you sifu. Shatani when you chafu mchafu. Baby, you see how you waste so there's no falling down. Kaleta A, domana na kulabona. Sineja B, kalti cool on the beat. Man say, can't you see? Sina gatumbo mi, sileta D. Seleja inai, tunamsifu na mna E. From grass to grace, tunapata tuma effort. Life ni ngumu na matinyo papa G. Asikuangushe, kitu kol H. Domana na msifu daily. Mchana hadi usiku Shetani we ni mchafu Ibilisi anyways, so there's no falling down. Domana na msifu daily. Sick, Chafu, baby, you see, anyway, so they so funny.